mpiseyo mpulidde bagamba abavubuka bangi tukuze mpulidde nabamube boogerako mboogere
etalindamu
bibadde bingi nze byempulidde nga bateebereza nange nkuze mama bakalamba we bajeti ne kaadi yaako w'emyaka gyegyo
etulaga mutuufu
lindamu
lwaki nedda
yetegereza
tegereza biki nawe wandibononya malayika netulaga mutuufu
lindamu
lwaki nedda
yetegereza nze
tegereza biki nawe wandibononya malayika
waliwo n'omunange gwe mpulidde buli mwaka asuubiza mbaga ffe netulinda netulinda ne muguno yasuubiza bibadde bingi nze gye mpitidde nga bateebereza alabika limba oo bagalaba we bajeti ne kaadi yaako emyaka gyegyo
wetulaga mutuufu
lindamu
lwaki nedda
kyetegereza
wetegereza biki nawe wandibononya malayika
wetulaga
mutuufu
lindamu
lwaki nedda
kyetegereza nze
wetegereza biki nawe wandibononya malayika
nedda
binyega tulio musangane cheni encho musangane amina tisimanye chitufu chononya kate Brenda wa mchawa chimanye bulambo boza nyisa endwade nyingi zosomba kate mukame byo tabyagala abakabana benza bachawa geyene yasamye kulinze botochu sense
lwaki nedda
wetegereza
biki nawe wandibononya malayika
netulaga
mutuufu
lindamu
lwaki nedda
wetegereza nze
wetegereza biki nawe wandibononya malayika
netulaga
mutuufu
lindamu
lwaki nedda
wetegereza
biki nawe sabichi nawe wandibononya malayika
netta
wetegereza bichi nawe wandibononya malayika 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 wetegereza bichi nawe wandibononya malayika.